kitabu cha hadithi ananielewa uzuri wake wa ajabu kwake na sadiki kanithibiti siwezi kuambilika kitu siambiliki tena na mipango ya kusafiri ngambo kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie tatizo uzuri wako Udhaifu wangu siwezi Sije kawa kigezo cha matatizo Cause if he is loving you No one can do it right You know that I'm down If loving is wrong I don't wanna be right Cause if he is loving you No one can do it right You know that I'm down If loving is wrong I don't wanna be right
Vina feel kama I fast with you love Wewe ndio my new flame, my new love Kama siko kando yako nina cute love Nina taki yako and I'm happy yaki Nasike sauti yako, nambia uko wapi Ndio ni kuje hapo, ni kuwe my loving Ata na shukuru mungu ni mechwa do something Perfect picture me and you na wajuku Leo utakula nini I can cook for you Kwa TikTok for you Like Zuna boo Sleep next to you Na na like the view Ah, kitu mali safi mpaka natoka soko Vile woni penda mina feel kamtoto Semo nataka wangapi mini takupa pronto Semo nataka sangapi mimi ntashika phone call
Tena na mipango Ya kusafiri ngambo Kwenye chumba cha upambo Ni kuchumbie Tatizo uzuri wako Udhaifu wangu siwezi Sije kawa kigezo cha matatizo
Cause if he is loving you No one can do it right You know that I'm down If loving is wrong I don't wanna be right Cause if he is loving you No one can do it right You know that I'm down If loving is wrong I don't wanna be right